Nagala manye chichirinda Njekula noronde kawesi fandwa la upepi kundi Nchimanyi ngoli mwanda wabandi Swanyi wakutawanya Na inangi kulika mnango bumwe wakangata wana Ulitala mchima kwange savyo mpechi tangala Mujiki za tonde kamu nange chamu mchima kumu nafu Nchimanyi wakulize wanji Pakwe gomba wali na sirinji Na yebya dalata samnangi Toka wanga kanamba Narondo mnange siri na yomlala Elavu ni kusute mbanga Wakati mchiswalo Nisiga kuita chinange Katufuke wakade Elavu ni kusute mbanga Wakati mchiswalo At least you can change your name Change your name but never your face You got a smile or you got your body You got just my mind every time Hey, kuwa minyumi chamu chima mdanga sili na kubusa Kwekwe na kalabu mwana wawandi Haya nyumu kuzama Eno labu kachokute kusuru Ngeza kula bebo wa miwa apu Kwegu ya bulirucha love bimbanga chovu kumwenge Yali ya manjiro umumna ngenga nebo mpita siuna Katindi wanumete walavu na funo mwana siyoga Narondo umumna nge siri na yomlala Elavu ni kusute mbanga wakati mchiswalo Nisiga kuita chinande katufuke wakade Elavu ni kusute mbanga wakati mchiswalo Nzekula nononde kawesi fandwa la upepi kundi Nchimanyi ngoli mwanda wabandi swanyi wakutawanya Nchimanyi wakulize wanji pakwe gomba wali na sirinji Na yebya dalata samnangi toka wanga kanamba